mangisa umnyameni mina yena uhlala saduze nami lapha ngiyakhona noma ngibeka unyawo kuphi yena uhlala saduze nami ziyafika izinto zibuye zedlule bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi umqale wangibeka la waphinde wangisusa wangibeka la nalapho esengikhona sajabule bekunzima empumelelweni yami bengakutshela abafowethu noma abantu engangiphila nabo lapho engangihlala ko emakhaya lapho embazima enquthu ematwaleni bekunzima empumelelweni yethu noma sasisekole bekunzima nakhona hlangana namajita sifuna impilo yaphambili ake ngibonakale ngekadadi icathule esikolweni ukuthi siphumelele njalo singawi kubeke sandise leluzwane liqhubeke liye phambili kodwa kungancengwana kodwa kungenzeka okubi siqhubekelele phambili noma ngisebumnyameni mina yena uhlale saduze nami lapha ngiyakhona noma ngibeka unyawo kuphi yena uhlale saduze nami ziyafika izinto zibuye zedlule bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi umqale wangibeka la waphinde wangisusa wangibeka la nalapho esengikhona sajabule Thixo mdali wezulu khona abantu engibonile uwasuyobeka isandla sakhe enhlizweni yabo baphumelele nabo baye phambili nalabo futhi abangibeka isandla bangigxuba enhlizweni nabo ngibafisela impumelelo yokuthi yazi babe noxolo lungunaphakade baqhubekele phambili nabo nezifiso zabo ngiyazi ukuthi sekukhona sebetshela ukuthi mina awangisatsheleki ngenxa yomculo wami uzubathethelele nabo mina ngivula izandla ngisathi sondelanike imistoleni usizo siye phambili yazi kishi 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 ubhethe isibhamu usuyodubula bani kishi 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 ubhethe imali uzuchomela bani kishi 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 waza sambe siyodumisa lono kunguyo noma ngisebumnyameni mina yena uhlala saduze nami lapha ngiyakhona noma ngibeka unyawo kuphi yena uhlala saduze nami ziyafika izinto zibuye zedlule bonga igama lakho ngithi nguwe wedwa Nkosi umqale wangibeka la waphinde wangisusa wangibeka la nalapho esengikhona sajabule